Doa ni nira lakini ya chana changa. Boma ni nira muda e watoto kata. Doa ni nira lakini ya chana changa. Boma ni nira muda e watoto kata. Doa ni nira lakini ya chana changa. Boma ni nira muda e watoto kata. E dukone raija ngiri kinite. Masije raija chere dedite. Ikonyite maja kia kio. Herangu na chia kiro. Are masinge si ibon. Idaru jikoni duwe.
Mami bupa kiran menara zetunga my love. Cause we met one on one my love. We've asked each other one on one. So we have to angirigin. Hini wana kwapa na angirigin.
Chana changa, boma ni nira muda e watoto kata. Ndoa ni nira lakini ya chana changa. Boma ni nira muda e watoto kata. Ndoa ni nira lakini ya chana changa. Boma ni nira muda e watoto kata.
King on the queen on the garden. King on the queen on the garden. Ango si bim, ayong it, nete koto.
So my jongun, Harry Jenny Joby, so my jongun, Hanwin Yowin, so my jongun.